ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde. Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha ƴiwde men zone de la presse ɗo Bamako ɗo, saki ko mawɗo Ousmane Diko yettintaw kabaruji gonɗi ɗi hono to ɓoggui janɗo to nujire woni toon. Keɓe faami ɗo hono guɓe jeyadinkoje ana gondi e ɓeydude torral sahal. Caggal torral gaɗu ka aljumare nde gallura kidal nde ana wondi e wartude e noone mum. Yimɓe mbi dabareji ndenago ɗi keƴali eɗi kaani ɓeydede. Fa torraji cela honjotoɓe mbi kanal larme Mali war nanga paale ɗe leydi ndi fuudu guɓe ɗe du tete kaɓorɗe. Burgu waddi kala je e tondo gelle ɗiɗi ley laamu ñafunke ila hitande 2009. Ɗe jottodiri cakite yontere nde ɗo ñande aljuma cakite yontere nde ƴaɓɓinde fa mayɓe joyon gaɗi sappo e jeenoɓe mbarmi nayyomɓe ka ana nawni jaati. Hono landogal hijjore 2016 ana wonda gollude kewɗe naɓoje hijjoɓe ana kulti jukoje Arabie Saoudite ɗe kay fama du laƴƴude golleji ley hijjore nde. Heedi maligano wiyama ɗum walda eko waɗi minako. E ɗo goni toɓɓe ɗemen jottinta o hannde kedda e heɗade bisimilla moɗon e dow studio tamani. Hono keɓe faama taw guɓe jeyadinkoje acmi kañe ansardine ana gondi e aywinade sahal Mali. Ɗe guɓe torroje andini yo kanje golli ko waɗi kidal kañe e Tumbutu. Ɗi torraji gaɗi ko ɓadoto sappo yo mayɓe les soldats sen Mali kañum eɓe minusmaɓe. Keɗo ɗenna Mamadou Sama Seku.
Bonan daji ɗiɗɗe gaɗi yontere caggal ko waɗa ley nokku kiɗɗo o ni bangue Tumbutu. Acmi mbiɗo yo ɗum golle muɗum o masibini ley hen sorraci Mali goto. Ana wara lebbi kewɗi hande ko guɓe terroriste en ɓe ana gaɗa bonandaji e suutugol yimɓele ley tatteji Mali ɗi fuf. Ɗum waɗi so ɓiɓɓe Mali fuɗɗima sikkitade ko wiya armé Mali warti ley nokkuji guɓe kaptoje ɗe. Bonandaji kidal ñande aljumare nde waɗi so yimɓe kewɓe daardi yo armé Mali e guɓe kaptoje ɗe ndenta ley fedde goto ndenago ngallure nde. E ley ko silimni président Allemagne ko horejo leydi ndi IBK holliti wiide no kidal wurri hande ni heɓente dabare fay ɓoyata. Faha e ley sifagol makko IBK holliti wiide kidal wawa laatade hono barmande ley leydi Mali to sa'a fuf toñangue watte. En mbawata dun enen e gollanoɓe aduna ɓe wasude heɓande ɗum dabare.
Hono mobel soldats en France ɓe barkan ɓe gabbi e dow bomboore ñande alande heedi killal to nonno ndenno waɗali du bonande. Larme français andini oɗo kabaru wonnoɓe lemoɓe ngel katkat ɗum nayo fa yaade joyon ka fu mbarmi. Ndenno caggal yontere war hoore wande nde ministre wi ɓeydori ke dabareji ndenoji ley gallure kidal nde fa warde eɗo woni fuu. Caggal torra gakkaka gallure nde ana wondi e wartude e noone muɗum. Yimɓe ka mbi dabareji ɓamaɗi ɗi ana pamɗi ndenno ɗi ɓeyde. Intala Agbilal haddi e goto gonɗo e ley kidal keɗoɗen ko mumni sende bu faccitani en.
Wala furko waɗa wakkati joni o sa ɓami misali feyiya keña mobel armé france yaɓɓi ton bombole kaɓen keɓi gallu feyi goto heddaki en mobel lakkay fur boni. Ɗum waɗɗi caggal gale iyada ɗuɗum hollita wiide fa hande nokku o ana hulɓini. Wala furko ɓen gaɗɗi caggal bonandaji ɗi. Yimɓele ɓe ana mata ɓen joppitaɓe. Wala furko ɓen jiyata ko hani remde ɓe. Minisma anidaki lekamu sema kañum woni natirde gallure nde. Plateforme ana ton ɗuɗum ya jonte ɗiɗi. Wala furko ɓe gaɗɗi kabaru denago.
Hono honjotoɓe yogaɓe mbi kana ɓalal waydite ley wolde torraka ley Mali ɗo yalla yimɓe fuu ana darano ndenago mum'en. E wi maɓɓe golle yawne no darme Mali nangirta paale ɗe fuu fa warde e tetugol guɓe ɗe kaɓorɗe. E hakkilo maɓɓe du wawa laatade se anniya politique ko tentiliɗo yuɓɓinaki heedi laamiɓe leydi meɗen ndi. Kanko Issa Ndiaye jangguinowo université Bamako ɗo o haaldi e Seku gadio go keɗoɗena Mamadou Sama Seku.
Eɗen kaari wadde dabare no jamari ndi jaati tawere ley kabaru ndenago muɗum. Laamu Mali o ana hanni nangurde ɗum sooboy. En jottike nokku ɗo ɓiɓɓe Mali e dow mballa jiɗɗuɓe Mali wallude laamu o heɓude dabare goɗɗo no o hewtirta leydi ndi fuf. Yo ɗum dongal ɓiɓɓe Mali fuf noon. Joni joni o kay dabare tekkuɗo heɓanaka ɗum tafon. O heɓi deƴƴinde ɗum tafon yoko jaaliñi ɗi tottodiri hakkillaji dow majjum. Ko yimɓele minisma wawi wadde yo nangude kaaki kaɓorɗe guɓe kaptoje ɗe fuf. Salla armé Mali tan tawrete kaaki kaɓorɗe.
Kala ko jiɗɗon hettinde e kabaruji moɗon hokkude hakkillaji moɗon pooɗe fa e dow bembal amen Facebook do studio tamani. kalanja etondo gelle didi le lamu nyafonke kapti batte burgu chakte yontere jabbinende waldende wadi maybe njoyon sapen yena barmi nayo beka ananawni fasane yudum basi kiddo ila hitande 2009 sariyaji kewdi dundogi ebdo makko nanno kanko Umar Kola Kasambara horejo conseil cercle haldi e Alhoussein Abatoure kedo demo
basi o boy jilla 2009 basi o boy hakunda ma kanan ko be hali tayi be hali ta Allah muy e cikken be yottindire be barmindire yimbe joyi iwi hen nayyehi tungutu ko heddi ko ana ga fay bete hande no minen min jehi min e tumandam e ma sobbundu min jehi e hopital ko tayi be min kaldi e mabbe min kolli be balla mabbe gasay o bili tawadi bili sene se neddo jotti awadan masiba on masiba wodi joyi subaka fay subaka min e kumandam e ma sobbundu e mar tumere en jahan tondo min jahan kalanje du faahan min kalta sabi haboka kana jodo ni kala so dum ni woni safari ha
hono ministere arabi saudite humaniide hijjore waran jukkude gollirde sappo daraniide nabude hijjoɓe ɗe gollirɗe kayfama laata laƴɗo golleji le hijjore nde ɗum e tawede jukkoje ɗe ɓilaki e dow ko waɗi mina ko hoorejo ɗe gollirɗe mbi joni o ko yo ɗum ngencinandi noon wonda tafen kanko madame Fatoumata Cissé madame Cissé Fatoumata Kouyaté juɓɓinowo golleji hijjore heedi gollanoɓe hoore mumɓe haaldi e Ayouba Sow keɗoɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en
dans la pratique de cette activité
ɗiɗo golleji hitande fou kamɓe yimɓele goɓɓe to makkatoɓe kamɓe gollata ɗiɗo golleji ɓe ƴewtoto so ɓami fa hijjore nde waɗi hono yimɓele tawaɓe to Medina to ƴeewe yalla hono golleji mabɓe ɗi gorri so ɗiɗo golleji ƴewtama fou kamɓe yimɓele makka ɓe kamɓe ƴewata wakkati joni o yalla honɓe kani gollude jukkoje heɗe ɓe gatta fewde ɗum woni yimɓele ɓe ndewa e sériyaji gonɗi le leydi mabɓe ndi ɗum woni hono ko waɗa wakkati joni o sa ƴeewi ɗum walda e hono kasa
observation a un lien avec les drames des mina.
Ça n'a rien à voir avec.
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
On a PDG qui sont CMDT, Yidi et Renmobe, Kanyu et Golidobe Moutou, Asoer Yapinde, Tobugunto. On a eu l'hône, l'hône 2016 et 2017, toneji ujinaji temede jetti haabu kebe fa anya kayi ba PDG keso o wi ana anni signede talkuru holara hakuna gollirde de e gollobe mudum hono sukabe lekol famarbe laamu segu puditi jande beta e hande be darnino jande batto wayde ndiyam leey gal janginirde hewbe le janginirde kewde le galdurde ardi do o wi pamara wadi e do fa ñamale ndiyam janginirde ɗe yoɓe e li batu heeduɓe hen e oɗo kabaru ko ɓuri rewɓe capanɗe joyo golli kenge ley ñalade heysanade cenal le gallure diire hono gallowal mairie ngal kam e mbuwi fa laaɓi tal nanno walde jiijat diire golli ɗum hon cukalel ngel duuɓi sappo heddike e ley kongel samano ƴiwde dow lekki keñen kalamambugu le laamu kulikoro seeɗa en mbi yo gel teenannogel mangoro so gel taati e dow lekkiki gel ɓamtiraka du e wonki ndenno hono kankohon dimaɗo buguni jokkitiɗo kanko jooɗi dimaɗo buguni jooɗiɗo faransi faabi ke keeñe lycée Kalilou Fofana kaaki janginirɗi kawroji fa e milioji joyi heɓɓe ɗi kaaki jettima fa sannen ele fillitade toɓɓe toɓɓe hoore sembe kabaruji ɗi keɓen famirto hono guɓe jeeɗinkoje ana gondi e ɓeydude torra ley sahal caggal torra gaɗu ka aljumare nde gallure nde ana wondi hewtude noone muɗum yimɓe toon mbi hono kabaru ndenaggu ana hani ɓeydede fa torraji tela honjotoɓe mbi kana larme mali nanga paale leydi ndi fou guɓe ɗe du toote tete kaɓorɗe muɗe hono burgu waddi kalanje e tondo gelle ɗiɗi li laamu ñafunke ila hitande 2009 nen ne jottodiri cakti yontere nde yontere ƴaɓɓinde fa mayɓe joyo gaɗi sappo yeeno barmi nayoɓe ka ana nawni hono landogal hijjore hitande 2016 ana wonda gollirɗe kewɗe hono naɓoje hijjoɓe ka ana kulti jukkoje Arabie Saoudite e kayfama laƴƴuɗo golleji hijjore nde heedi maligaɓe mbi ɓe mbiyama ɗum walda e ko waɗi ley mina ko wadi woni kabaruji dum en jottini hande saki ko modou Ousmane Diko wi on e jango
sido tamani.